Tata posa kavila na yongela volume ngine. Tenge yangi akameme kisinga ningina kawano. Utavyo nduna tesiwe nikarembo na tuwaite. Inge waya uongelisia nina machungu kimundo.
Kenye kwanza Julia kumuswili Kumuswili Matu Munasia Safia Edha wangongu Yanda bandi Edward Mutunga Sioka Kambela Mwene Julia Mumina Edha bandi Shambi Magna Buku Dagitale